the life and light of man, the Lord I love. I hope in the one, King of Kings, listen up. Yeah, yeah.
Yes, omniscient God, yes, omnipresent God, yes, omnipotent God, yes, omniscient God, yes, omnipresent God, yes, omnipotent God, 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 God.
We yes, let's see, toka nilipozaliwa nilikuta jina ngoni, kaulizani nani ngoni, kelezwa ni nani ngoni, kajua ni nani ngoni. From my bone, lilewa na jina ngon. Dameni jandi moyoni, mwilini pia rooni. Mavaya misi ya oni, madhambi misi ya oni. Tukufu nona machoni, na kusikia masikio. Toka siku ya nijio, nimejengwa na madili, nimejengwa na mavandia. Tukuzwa ndiye mwenyezi, yani Mungu mwenye enzi. Kila kitu anakia, hakuna jambo au. Yani Mungu wa majeshi, yani Mungu wa miyuku. Ni mheshimiwa ni mtawala, yes the final judge. Dear King of Kings, Johnny Tumu. Imbia tumwa bundu tumu ina mia, to swing for Mungu, to send yetu juu. Tukimilie ni uyu mfalume, yeye anafaa kila mtu. Kwake hakuna kitu tutakosa, kama njaa kama magonjwa kwake hakuna. Hakuna naye ufanana, njoni wote njoni tumuiminie God. Mabega useme ndiye amekubeba loni ngondu kimtukuza. Hakuna kitu aezi kukupa, nakwambia uweze buka yake ghadhabu kimpukuza. Kumbuka Nebukadnezar alipokuwa kiongozi, alijiona aliye mumba akala nyasi miaka saba. Loni ngondu anaweza ndiye atalu forever, esparo never end. Atabakia akiwa king, kinga avali mdhalau wakastajabu ajabu. Iliposhindwa mingwe mba pale lija alipoitisha moto kutoka mbinguni. Ukimwomba ukimwamini yote kwa kwa tatimiza. Shida kwako zimetua za kwa ndama kakikuli. Kila njia ukijaribu yendo kwa waifui ndafu, zipe moyo mombe Mungu. Maisha yatatengema
bila kujuonera.
Love ngonda kusame mshikamane forever. Msifu Mungu ndiye ako juu, King of Kings, mwanzo na mwisho. Tukimilie ni uyu mfalume, yeye anafaa kila mtu. Kwake hakuna kitu tutakosa, kama njaa kama magonjwa kwake hakuna. Hakuna naye ufanana, njoni wote njoni tumuiminie God. God, 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 God.
Yes, omniscient God, yes, omnipresent God, yes, omnipotent God, yes, omniscient God, yes, omnipresent God, yes, omnipotent God, 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 God. Yes, omniscient God, yes, omnipresent God, yes, omnipotent God, yes, omniscient God, yes, omnipresent God, yes, omnipresent God.